mumwa akubambirera ne boba tumuliko anyumira kutabula bombe yitaba magezi amanji ogenda kugweddalu botobe ku migambo ogenda kule mamaka emiri mujikotana ogenda kusiuka bowesige migambo abo baleka waibyawe ne badda kunosima okugeya bannaawe nafute bamugeya Salake bigambo kati mbuga machi pareke kamuge.